of my head. I think you're the best. Si quieres ganando, oh la la. Cada uno me quiere. Queen of Sheba, Ella Mama. She said she trusts no man. I said, Sikiliza muda mtoko. Yo ni kama mia. Pale utapoenda nitakufuata yo. Nae kanikazia. Eti chenye mwanzo kina mwisho.
Me.